music at MajaHighLife.com.
Ozulo wanato, kutubo webulo. asola we na wo foto gwa wo ebuloku o na nu olu ele ka we po bu ti chufu chufu le pe ni mu nke enwe bu kwa onwa na na ngwa te kwe ka mbula yam mbula yam inye me gonde lelele egu mu wo oke chukwu e po eleka eleleka nza igbo eleka nwanne m aja ke nwa akwu okweni na kedu ka mmụ ya eme ịfụkwa n'ife ọkọ na-eme egwu mwuru igbo eleka wekpudi ya mba na-akpọ wee buru omebe igbo egwu mwuru o nwere ogwu nwoke a na-akpọ ọjali jale jale mbose nuo igbo ịgba mwu ebe chali na-ejide eleka okechukwu wee wali ọsọ mwepụlu obejiri bịaba ịhụkwa n'ịgha ọgwụ na-eme mgbuu ọgwụ niile obejiri bịaba ka obu wee eleka nza ịgba eyie chukwu mwu eyie o wegbuzie na bụ mma mma bụlụ n'isi ịchalị nchi mwụ ehihe egwu mwụ ehihe o gbuzili ya bụ mma mma bụlụ n'isi ịchalị chalị wee jebe ire ịbụgokwa ihe ọgwụ na-eme ọgwụ adịlọ mma ma ncha okechikwu wee tire mkpu mmewuonuchi mgbu ewuonuchi mgbu ewuonuchi ewuo ti mu ko ewuo ti mu ewuo gwani mu chale ewuo ti mu ewuo gwani mu chale ewuo ti mu na kedu ka mu ye mede ewuo ti mu emeke to wali oso ndi mmadu we to wani oso ibo ebo gwani bo ku nembe ejide loke chukwu mmụ agwụlụ wee kụgbu eje egwu mmụ eyie ịgba mmụ ọgụ were ihe isi ịchalị ikwuwe isi oke chukwu ibugokwa ịgha ọgwụ na-eme ibugokwa ịgha ọgwụ na-eme ọgụ lele ọgụ lele ibo echi mmụọ eyie echi mmụọ eyie alele ka mmụ na-ebe egwu mụ ka mmụ na-eti ntị mmụọ eyie igbo ewuonu chi mmụọ ewuonu chi mmụọ chukwu na-ekwe n'ime mmụọ m chukwu na-ekwe n'ime mmụọ m ewuonu chi mmụọ ewuonu chi mmụọ chukwu na-ekwe n'ime mmụọ m olise na-ekwe n'ime mmụọ m egede ka mmụ na-eti oho akwa lele ka mmụ na-ebeli chi olise gị ka mmụ na-agwa oho ala igbo ajọkakwa njọ chukwu ndụ mụrịrị gị n'aka oho ibe ikwulu ka mmụ na-emere gị njereke njeke nje iwe nje ọkụjele ka mụ dị eti na-egwu oho eriwe iwe ịgba na-ekwe n'ugwu ịgba na-ekwe n'ime ewuo ewuonu ji mwuo ewuonu ji mwuo ugwu na-ekwe n'ime ewuo ugwu na-ekwe n'ime ewuo ewuonu ji mwuo ewuonu ji mwuo ugwu na-ekwe n'ime ewuo ekele ka mmụ na-eje ololoko ịgba mmụọ egekeke nke iwe egwu mmụọ kooko ezo were ka mmụ na-eje oo jefoti ido kafe jerapụ ka mmụ na-akpụ ọka akọ dị na nwa ezi o were ka nke iseje oo dọkịta ọsọ oge ọra chukwu ugo ga kene Desi ava kego Na kwa kanji seje o
Nekwane mu nekwane babu o Nekwane mu nekwane batu o
Desi mu kele nake Tefude nisi ife diye Ife di chuku uko kakele Desi ava kego wa Na mu lezi ava ye Na kwa kanji seje o
Nekwane mu nekwane babu o Nekwane mu nekwane batu o
Tefu doko sa mendo Oma neti lola lukiri Omo obidi yagene Ubo netu nini gongwa Oma neti lola nini
Nekwane mu nekwane kamuwa Nekwane mu nekwane pachuku
Kele ke yuwe Oki tondu bisa akanewu Oji nna kaka muna po Mwe igwa akanewu Ora uku kanji seje o
Nekwane mu nekwane kamuwa Nekwane mu nekwane pachuku
Mwe uwo nuchi mwo
Nekwane mu nekwane kamuwa
Nifaso hono amo obiye Kichi echi ikeloba Apa akana kanji seje o Nde maka muna po
Nekwane mu nekwane kamuwa Nekwane mu nekwane pachuku
Tefu kodi akuwe Abu mwe chetan Nanka kanji seje o
Nekwane mu nekwane kamuwa Nekwane mu nekwane pachuku Nekwane mu nekwane
Fepele mojwe Ome nka olanya Apa akana kanji seje o Ibe seike chava o ime O ime
O ime
O ime
O ime
O ime
O ime
O ime
O ime
O ime
O ime
Ibe seike chava o ime
Nekwane mu nekwane kamuwa Nekwane mu nekwane pachuku Nekwane mu nekwane kamuwa Nekwane mu nekwane pachuku
Ifemeka mwakane Ibe ye nabane Akwa kaka nji seje o
Nekwane mu nekwane kamuwa
Nse anza mwosu Mwobuzu lalo naka vyakene Akwa kaka nji seje o
Nekwane mu nekwane kamuwa
Jefuntu o imoko yo Mwokula ala nide jakene Abate te kanji seje o
Nekwane mu nekwane kamuwa
Mwamlo na mwa nabatete
Anu mune kido Oime
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 Nekwane mu nekwane kamuwa Nekwane mu nekwane pachuku Nekwane mu nekwane kamuwa Nekwane mu nekwane pachuku Nekwane mu nekwane kamuwa Nekwane mu nekwane pachuku Nekwane mu nekwane kamuwa Nekwane mu nekwane
pachuku More music at NigerHighLife.com.